An seginna sanfɛ ni Ameriki sanfɛ panŋuniw ka saradaso ye. An bɛ panna nin wagatinin na OTAN ale bolo tile bi yanfan na ni Rusi jamana ye. Ameriki jamana yɔrɔ min bɛ yen ni ale ni Pekin ka surun. Ni jamana fila bɛ bi i fasakuru fununa. Rusi ale donna Ukraine. Chine ale bɛ kan ka Taiwan bagabaga k'a b'u kɛlɛ. Dan Sullivan ni ale ye Republikɛnw ka bɛrɛbɛrɛtɔn wasaden Alaska tɔgɔ la. Ye a hakilila di.
It's not just great power competition. It's authoritarian dictatorship.
Inte nyon dandroye jamana baw ni nyon cheu. Nga kanyeshi jagwe fanga ani ninjuga kewale fanga ani resako ke fanga ko bali wa Alaska bisega ulika jo bade kula wala sa amsega laben ko kono.
Yasa ka se ka laben be kele la dege ke. Ameriki ka san fe kele ke laberon be na be wele ko Yeltsin. Ale be ni kele la dege dans ce san ou san. Nou va fama ko Red Flag Alaska. Abe Ameriki kele ke don ani utiri la ka o dunia konna la. Ka kalan la koko kele ke chugaya la. Major Lloyd nou ba wele ko Bond Wright. Ni ale Ameriki san fe sardasu nyamu wadoe. Ale fene ko.
I'm usually pretending to be Chinese, Russian.
Amito ka ke bafo anye. Risi, Walma, Shin, Walma, Kore di Norka, Pangruye.
We found him.
Yen, degelike lao, be unye shin jamakuluma munu doni do ko 18M Escadron. Des, ni jekulin, oye nega pangunubola, ani major Lloyd Wright, nu ba wele ko Bond. Risi jamana ka iloloblema obe akamangun jalala. An segira sanfe tukuni, kele damenena, anyu usoro, oye Ameriki jamana ka F-35, obe Bondu, oludo unofe ani migi, ni etoro, yeleko toko ye mun dalende risi jamana ka migula. Alaska, aleka boni, Ameriki jamana Texas ye abe shen flabo. Me aka jamakulu te Washington jamabo. Oba to pangunu bolao. Sanfe kene ba de bu bolo. Dante munu na ulu doron. Major Lloyd. Nuba wele ko Bond Wright. Ni ale Ameriki sanfe sardasu nyamu wadoe. Ale fene ko.
So during Red Flag we'll fly down these like river valleys. They'll fly down.
Ni gele abga kenabu fomuma ko drapo blema. Ambe pan. Jiu de sanfe. Mu nabe mwo nyanaje kujugu. Abnafo kunyonda mu. Ni awarga chani nyon dam beyi. Ni lanzaru bisi kinyokonka. Ima dilika mume.
Laser tag you've ever heard of.
Bingo. Bingo.
Lieutenant Colonel Craig Hunger ni aleye ni kele ladege ni Red Flag Blasenka. Ye a yiraka fo kuni mba to Ameriki jamana ani a jenyon ukaseka uka fien udon. Ko gele ya munu mbena doko kun folola ulube furake doko kun flanan kono. Don obato doko kun sabana mese yoran fanfe wasoro gele ya be furake la.
Your name.